wifi.com.
Moza.
Apo moza napenda kunirushia mwanangu. Kiso dozi bwana.
Kama ndo kampeni maimfo maso kinyonge kuchala jana mtani.
Futa kwa jasho langu, kwani vipi kijana mwenzangu? Mbona unatafuta kiza nyota yangu? Stop it. 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 Stop it.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.